Tak skal dere ha. Den neste låta vår heter Black Scandinavians, som betyr The New Black Scandinavians Are The White Scandinavians.
The jokes are on you.